Ngiyabonga kakhulu nenkosini Busise ngamunye wenu. Sizamile umzuzwana nje asikhulume nalo omkhulu esimdumisa kangaka kule ntambama inkosi yethu Jesu.
Our heavenly Father, we are bowing our hearts to you.
Baba wethu yasezulwini sikhothamisa izinhliziyo zethu kuwe namakhanda ethu ukuze sizwakalise kuwe ngale ndlela elula yendlela yokuxhumana ngomkhuleko. Ukuthi siyabonga ngakho konke izindlebe zethu ezikuzwile namehlo ethu abukile ubukhona bakho nebandla lakho kulolu suku lokugcina ngalezi zibonakaliso ezinkulu zokufika kwakhe. Futhi kangathi kungaba yesikhathi sokujabula sebandla lakho ngokuba kuyashiwo lapho lezi zinto ziqala ukwenzeka. Khona-ke siphakamise amakhanda ethu, ukuhlengwa kuyasondela, futhi sikhulekela ukuthi leso kuzoba isimo sethu sokuziphatha. Futhi siyabonga ngalokho osenzele khona nemiphumela yobukhona bakho esale phezu kwabantu. Futhi kangathi kungaba khona njalo kwangathi bangakuthanda njalo Jesu ngayo yonke inhliziyo yabo. Ngelinye ilanga mina incebo yakho ngizodingeka ngihambe, kodwa uma kufanele ukungithatha ngaphambi kokuba ngibe nethuba lokubuya futhi, mabazi ukuthi wena unguNkulunkulu ongafiyo ongenakufa, futhi uyoba nabo kuze kube phakade. Futhi uma kuyokuthokozisa kakhulu ngesinye isikhathi ukuba inceku yakho ibuyele ukuzokhonza nezinceku zakho, ngikhulekela ukuthi uzosipha lokho. Busisa wonke umfundisi uNkulunkulu, sikhulekela ukuthi wonke umuntu kaNkulunkulu uzogcotshwa kabusha ngomoya ongcwele, futhi lokho njengoba umfowethu ezwakalisile ukuthi izinsizwa zizosukuma futhi zithole ukugcotshwa ngomoya.
The spirit of fellowship.
Umoya wothando, umoya wenhlanganyelo, umoya wamandla ukuze basize ukuthathela leli vangeli balise ezweni lonke.
Lord, we realize that the
ngokuba Nkosi siyaqonda ukuthi namhlanje imbangela iyadinga sekulethi kunoma sicabanga. Futhi siyakhuleka Baba osezulwini ukuthi uzobusisa amabandla abo lapha, futhi kwangathi kungaba khona imvuselelo yimfashini endala equbukayo lapha eChicago.
And may the Holy Spirit come down.
Futhi bangathi umoya ongcwele ungehla futhi ubangele lokho kuba kwenzeke. Ngikhulekela umkhandlu weChristian businessmen ukuthi uzobabusisa. Futhi bangathi bangabanga amathuluzi ekutholeni amadoda amaningi enhlanganyelweni kaKristu. Siphe khona Nkosi bonke. Siyakubonga ngaleli hole elikhulu nangalabo abasivumele sibe nalo. Siyabonga Nkosi ukuba sezweni elikhululekile namanje lapho esisengakhonza khona uNkulunkulu ngokuyalela kukanembezo wethu qobo. Siyabonga ngamadoda asawukholwa umlayezo nabesifazane abafana namantombazane. Busisa labo njiniyela umgcini wesakhiwo Baba, sikhulekela ukuthi uzoba nabo nawo wonke umuntu ebukhoneni bobu uNkulunkulu. Ngiyakubonga Baba ngezipho zabantu bakho osize ukuqhuba lo mhlangano uqhubeke wonke umuntu Nkosi. Ngikhulekela ukuthi uzobabusisa. Ngiyakubonga ngomnikelo wothando abantwana bakho abanginika wona ngokuyala kwakho, futhi ngiyakhuleka Baba osezulwini ukuthi kuzobuyela kubonge khulu. Nasenkazimulweni lapho ingcebo yethu, ingcebo yeqiniso ibekwe phezulu, engathi bangemukela izibusiso eziyinqwaba kuyo. Sisize manje futhi ungcwelise izwi njengoba ngizinikela mina uqobo kulo nakumoya, ukuze sihambe sisuka lapha kule ntambama njengalabo ababevela eMawuse bethi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni. Na ngokuba siyakucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Ngibonga kakhulu ngokuthamela kwenu okunomusa ngakho konke enikwenzile futhi nakusho nangakho konke enikunikezile nokubambisana kwenu. Ngifuna kubonga leli qembu likahle labazalwane emuva lapha kule ntambama ngalokhu ukumelwa okukhulu kwabefundisi abafowethu bokholo oluyigugu olufanayo omele ivangeli elifanayo esilishumayelayo. Kwangathi uNkulunkulu angacebisa izinkonzo zenu noma ngabe nikuphi, futhi yaniphe izingane ezisanda kuzalwa njalo lapho enishumayela. Kwangathi izibonakalise ezinkulu zePentecost zingavuka ebandleni lenu nezinto ezinkulu ezimangalisayo yenziwe nguKristu. Kwangathi lomkhandlo ungalokothi uve, siyazi ibandla ngeke futhi ngikholekela ukuthi umkhandlo ngeke uzohlanganyela nebandla kuze kufike isikhathi uNkulunkulu abenabo. Lakini nonke bantu abathandekayo, ningithumelele izipho ezincane mfowethu, ungithumelele isixhake sikhulu samakhekhe futhi izinto eziningi kakhulu nezipho abantu azinike uBilly nabo kuleli viki. Ubuye emnikeleni kaNkulunkulu kanjalo njalo neminikelo yothando. Niyakhumbula ukuthi ziyiminikelo eyayizimishini zakwamanye amazwe, bese kuthi-ke engingekusebenzisele lokho engifanele ngibe nakho ngokwami nabantwana. Okunye kwakho kuya emishini yangaphandle ukusiza ukuthwala ivangeli ngokushesha nje lapho sengikhululekile. Futhi ngiyazi ukuthi lokho kuyikho khona manje, niyabo, ngiyakwazi nje. Futhi kulaba abangakwazi, ngisho kuba nokudla okuthile emasimini angaphandle, asibacele ngisho indibilishi, siyangena nje sixhasa yonke into ngemali eningiphe yona, ngoba ngiyazi ukuthi ngizodingeka ngiphendule ngayo. Futhi ngifuna ukuqiniseka ukuthi kuhamba ngendlela efanele, ngoba yimina okufanele aphendule njengomphathi wemali kaNkulunkulu. Futhi ngithemba ukuthi uSomandla uzonibusisa ngokwedlulele ngokuchichimayo, futhi manje kwangathi umusa wakhe ungaphumula phezu kwenu. Futhi kumbulane noma ngasiphi isikhathi lapho eningathanda ukungikhathazela khona ikhadi elincane nje, Jeffersonville, Indiana, uma ufuna Post Office Box 325. Asizami thola ikheli lakho, ngoba ngijonge ukuthi unobhala wami ulapha namhlanje webandla, futhi umfowethu Jim Maguire. Futhi ngiyazi sinesikhathi esinzima ukuthola usizo lokuphendula izincwadi, kodwa nje sikhathalele kuphela ukuzama ukunisiza ngezindwangu ezincane esinganithumelela zona noma umbuzo. Manje uma kukhona noma yimuphi umbuzo wemfundiso, ningangibuzi, ngingaqoka kuba nibuze melusi, niyabo, ngoba kuyikho lowo ngomsebenzi wakhe. Uma ekuthwale ngokuphepha kuze kube lapha noNkulunkulu, uzokuthatha yonke indlela nya. Ngakho nina futhi ngakho buzani nje imfundiso kamelusi wenu, ngoba angithandi ukuphendula leyo mibuzo, ngoba ngahle kube khona thina sonke phezulu lapha singahle singavumelani omunye nomunye. Akukho nesisodwa, azikho izithupha zethu ezimbili ezifanayo, bathi awekho amakhala ethu amabili. Ngiqagele nijabule ngalokho bafowethu, aninakhala njengelami. Futhi ngakho kukhona singahle singavumelani ekudleni, omunye angahle athande uphaya wama-apula, kanti ngiwuthokozela ngempela lowo mkhulu uphaya wamasheri oshisayo engisanda kuthunyelelwa wona nje esikhashaneni esedlule. Lindani nje ngize ngiqale ukwehla ngomgwaqo. Futhi ngakho-ke ngiwuthanda ngempela, ngizoba nejubhile lokudla kuvela kulowo inkosi Thanda. Ngakho ngilambile empeleni, futhi ngesikhathi semihlangano ngidli cishe kanye ngosuku, futhi ngezinye izikhathi kabili ukudla kwasekuseni kuncane kulula, bese kuthi-ke cishe phakathi nemini into ethize lula, bese-ke ngilinda kuze kube ukusa kulandelayo. Futhi ngezinye izikhathi luthi nhlobo umhlangano odlule, ngibe ngikholwa ukuthi bekuyiwo lezi zinkwa eziyingcwecwana zevanila nohlobo oluthize lobisi olugayiwe. Kuwo wonke umhlangano, ukuze ngikwazi ukuba sezingeni eliwedlula onke izithuthe lezi zisencane besihlezi lapho, futhi ngangifuna ukuba kahle nje. Ngakho uma umoya ongcwele wakhuluma futhi wakwenza kunjalo, futhi nje ngidla lokho engingakwazi neze. Futhi kumbulane bangane, bengilokhu ngisensimini njalo njalo kusukela ngokhisimusi, ngihamba njalo njalo kuze kube ngikhathele ngempela kule ntambama. Futhi kuzoba yisikhashana impela ngaphambi kokuba ngithole ukuphumula. Nginezinsuku ezimbalwa ezizayo, ngiyaphuma ngo manje okumbalwa ukuphumula kwezinsuku ezintathu noma ezine. Kodwa noma ubani uyazi ukuthi awukwazi ukuphumula ezinsukwini ezintathu noma ezine, ufanele uphumule ngokuphelele bese ugcwale futhi. Futhi niyabo nje khona lapha okukhona khona lapha okwenzekayo lapha ngani usuku lonke kulezo zincintiswano, kuneziningi eziningi ezikhathi ziningi kakhulu. Futhi lapha ubona nje abanye umoya ongcwele ubiza omunye futhi usho into ethize nangabo kanjalo. Kodwa kulezo zincintiswano zangasese kukhona abantu abangamaKristu mhlawumbe, futhi kodwa banento ethize empilweni abangeke nje kalula, abakwazi ukuyikhipha, abazi ukuthi bazohamba ngayiphi indlela, futhi bafanele babe nezwi elivela kuNkulunkulu. Futhi ngifisa sengathi bengingathi yehla kokukodwa, kodwa mngani kukhona cishe ngicabanga sibonge ukuthi unobhala wami phandle lapho uthi kunamakhulu ayisithupane ukuthile alindile evele emhlabeni ujikelele futhi niyabo futhi ngakho kungukuthi kodwa sizojabula ukufaka igama lakho ohlwini futhi njengoba nje singafinyelela kubo futhi omunye niyazi iBhayibheli lisho izinto ezithile kodwa uma kukhona izinto eziboshelwe empilweni njengemiyalo yayinemiyalo eyishumi kodwa khona-ke uNkulunkulu wayenomboni ukuthi lapho kufika into ethize eyayingabhaliwe emiyalweni khona-ke izwi likaNkulunkulu lalinomprofethi owakwembulayo ukuthi kwakuzoba njani futhi uNkulunkulu kakugqoki usenayo imigodi efanayo isekhona uma nje siyivula yilokho kuphela yilokho esikudingayo namhlanje ngokuvulwa kwemigodi njengoba ngasho ngobunye bosuku ngokuthi qhubeka umbe ukhiphe wonke amahlule sisenayo imigodi ilapha futhi yonke ivuliwe eCalvary futhi yavulwa ehlane futhi izovulwa namhlanje uma nje sizokhipha izinto endleleni konke okungakholwa kwethu futhi sikholwe ukuthi uNkulunkulu senguNkulunkulu futhi uma ningathanda kuba ngikhulekele phezu kwendwangu futhi ngiyithumele kini ngizojabula ukwenza lokho ngiyabona ubusuku nemini ngamunye banezindwangu ezibekwe phezulu lapha sizithumela ngaphandle ngezinkulungwane umhlaba jikelele futhi bangenza okungaphezu kwalokho esingakwenza into kuphela kungukuxhumana nabantu izinto eziningi ezinkulu zenzeka zimahhala akukho lutho esinalo ngokwethu esiluthengisayo sinezinye izincwadi lapha bayazithengisa kodwa azisizo ezethu zingezikamnumzane Stacklevo nomnumzane Lindsay nabanye abehlukene esizithenga kubo ngamasenti angamashumi amane ngaphansi amaphesenti angamashumi amane khona-ke sifanele sikhokho okungaka ngeviki ukuba abafana bazithengise futhi okungaka ngokuzithwala okungaka ukuthuthwa uvele nje ungafiki ezindlekweni zazo yilokho kuphela umhlangano ufanele usize ubambe lokho futhi-ke bengihlale ngisho ukuthi uma kukhona noma ubani odlulayo uLeo noJean nabo othengisa izincwadi futhi bangabasebenzi abakhokhelwayo ibandla ukuthengisa izincwadi uma kufika umuntu othize umama ubabayi noma omunye umuntu futhi bathi ngingathanda ukuba nayo kodwa nje anginandibilithi nje ngibanika yona noma kanjani mababe nayo empeleni ngokuthi sizama ukukhipha izwi likaNkulunkulu ndawo engengxenye yomnikelo noma into ethize izogcwalisa ngakho futhi lokho esikushiyile bese-ke sikutshala futhi kwezinye izincwadi omunye umuntu aziprintayo futhi sizithenga kubo akusizo ezingezami zivela komunye umuntu ngakho ngiyabathakasela bonke futhi he impela befundisi engikanye nabo umfowethu David Du Plessis nomfowethu Boze nabaningi babefundisi abakhulu lapha eChicago engibe nenhlanhla yokuhlangana nabo bangathi izibusiso zenkosi ezicebe kakhulu zingaba phezu kwenu izinceku zayo naphezu kwenu abantu bayo manje ngifanele ngisheshe kancane kule ntambama ngoba ngeke sibe nesikhathi futhi ngiyanihlonipha ngempela nina bantu eniphuma lapha futhi izimvu zalababelusi bezimvu lapha uNkulunkulu abaphe bona ngomoya ongcwele ububonisi futhi sizozama ukuphuma kusenesikhathi ngokwanele ukuze niye ekhaya futhi niye esontweni kulobu busuku futhi lokho ngiyacabanga kwakuyimigomo ye-Christian businessman sizithathele lokho kudala uma kungesiwa amabandla manje ngishona lapho onke amabandla esobambiswaneni sisakhetha isonto entambama ukuze abantu ngicabanga ukuthi wonke umuntu ubufanele uthamele ibandla lakho ngicabanga ukuthi leyo yindawo yakho sikhundla sakho somsebenzi manje kule ntambama ngingathanda ukufunda nginezindikimba ezibhalwe lapha neminye imibhalo nezinkomba ezincane kanjalo njalo futhi ngingathanda kini uma kungukuthi ngigcina amarekhodi yalezi zinto futhi uma nizonginakisisa nje ngokukhulu kushesha umoya ongcwele uzongivumela ngime phenyani kanye nami ku-Isaya isahluko sesikhombisa nevesi leshumi nane ngifisa kufunda okokufundwa kombhalo
Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive.
Ngalokho inkosi uQobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi yakukhulelwa izale ndodana iyakuyiqamba igama lokuthi u-Emmanuel.
And I want to speak this afternoon upon the subject of the
futhi ngifuna ukukhuluma kule ntambama phezu kwendaba ethi isibonakaliso esikhulu uma bengingakubiza ngendaba noma indikimba isibonakaliso esikhulu.
This is a day of super
lolu usuku lokukhulu yonke into izofanele ibenge okukhulu noma uma bengenakho uma kungesiwo umkhiqizo omkhulu ngeke kuthengiswe futhi siyakhumbula ukuthi ngenxa yokuthi izidalo zingabantu uNkulunkulu eyazi imvelo yazo
that no matter how far he has fallen.
Nento ethize kumuntu ukuthi akulendaba ukuthi usewe kade kangakanani nokho ekusungulweni uyindodana kaNkulunkulu ngokusungulwa uNkulunkulu wamqamba ngendlela yakhe yokuqobo.
And we look down sometimes upon our pretty homes.
Futhi sibuka phansi ngezinye izikhathi phezu kwamakhaya ethu amahle izikhathi eziningi ngangehlela eMiami, eFort Lauderdale, eFlorida. Nalabo bantu ezansi lapho banakekela kangcono igceke labo elingemuva kulokuba futhi bekunda utshani babo kunoma ngenza ubami izinwele ezisele enginazo. Abiywe ngokuthethele kahle amanye amadoda evele nje asuse lonke idlebe lotshani endleleni izakhiwo ezinhle ezinemidwebo emikhulukazi cishe ebize ezinkulungwane zamadola. Amasundu anentambo yezibani amaniyoni ewazungezile namalambu ezikhukhula ngesikhathi sasebusuku ukubonakalisa ukukhazimula kothingo lwenkosazana nezibani ezinhle. Lezikepe ezinkulu egcekeni lingemuva zikhuphuka ngomsele zivela enhlonhlweni enkulu yamanzi zingena. Futhi ngama futhi ngicabanga ukuthi ecishe eminyakeni ngamakhulu amathathu edlule lelo kwakuyixhaphozi elakudala izingwenya ezinekhala eliyisixibeleti izingwenya ezinekhala elimuncikile amaxhaphozi amadoda angena lapho nemishini futhi ambe akhiphe zonke izihlathi ezingcolile kanjalo njalo futhi bathathe iziqhumane ezinkulu futhi baqhumise lesi sihlabathi.
Put foundations down and
futhi babeke izisekelo phansi futhi bakhe amakhaya futhi benze imigwaqo ihamba ngaphambili kanjalo njalo bakhe izakhiwo ezinhle yini eyenza lokho na ngoba ngaphakathi kuye ungumtyali oyimfunda makhwela. Angeke adale kodwa angathatha into ethize esivele idaliwe futhi cishe impela enze okunye okudaliweyo ngakho ubuhlakani bakhe inhlakanipho yakhe. Manje siyawubona umehluko isilwane asiguquli neze indlela yaso yokuphila impungushe isaphila njengoba yayenza ezinkulungwaneni zeminyaka eyedlula. Inyoni isakha uhlobo olufanayo lwesidleke nenhlanzi salokhu izalela esihlabathini inkawu isalokhu ihlala esihlahleni futhi sithole impilo yesilwane engeyakudala nje.
But man is in the
image of God. Doing
so today we've come to a place to its
ngakho namhlanje sesifike endaweni kukho konke esikhuluma ngakho okuna noma yiliphi inani lokuthengisa kukhulu.
We go to the
siye market enkulu isitolo sincane sisekhoneni siphelelwe yibhizinisi imarket enkulu izofanele ibe yinhle kakhulu into ethize enkulu uthenga izitembu uzikhokhele uzuka ngamunye izitembu zokuhweba ningacabanga ukuthi zinikwa nina ngoba azinjalo niyazikhokhela kakhulu kodwa ngamehlo omphakathi azofanele akubambe ithelevishini amaphephandaba. Muva nje bengilalela emsakazweni bathi ningabi fashion endala sebenzisana kokuhlanza kusha akukho kugeza akukho kusula gcilisa amanzi isitsha kuwo kuhlanzeke ngokuphelele futhi konke ofanele ukwenze ngokuthi nje awu bele uqinise emanzini bese usiphosa phezulu erekini sesilungile wo ungabi fashion endala lokho kuhweba kwaphuma nokunye kwafika futhi kwathi ungazishisi izandla zakho ezinhle ngalezi zinto ezintsha zokuhlanza sebenzisa ukuthize okokuhla olunye uhlobo lwe-oxidol yohlobo oludala kwathi ngenxayelokho bukani ukuthi izandla zikagogo zibukeka kanjani bukani ukuthi izandla zikamama zibukeka kanjani babesebenzisa amagwebu ensipho angabashisi izandla zakho ziyalandela ngalezi zihlanzi ezintsha abanazo futhi Colgate Palmolive pite iveza zombili izindatshana ezenziwe khona lapho eJeffersonville. Yebo abantu bayathanda ukukhohliswa noteveli ubafake kuleso simo ukuze kuthi lapho kufika into ethize yangempela basalokhu becabanga ukuthi bakhohlisiwe. Labo abalinde enkosini labo abamaziyo uNkulunkulu bayokwenza okukhulu. Kodwa sikokukhulu kuthengisa okukhulu 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 yonke into inkulu izimoto ezinkulu amajethi amakhulu.
Oh, super jet, super speed.
Oh, amajet amakhulu, jibane likhulu, yonke into enkulu, uhlango olukhulu. Oh, wonke umuntu ufuna ukuba uhlango olukhulu. Hitler wavele watshela amajalimane ukuthi ayengabantu abakhulu, watshela ukuthi ayengesibo, kukhulu, kukhulu, konke kukhulu.
And now, all of it mounts up to sense if you'll just stop and study.
Futhi manje konke kwakho kukhuphukela ekuzweni uma nje uzoma futhi tatishe ngoba ngezinye izidalwa uNkulunkulu azidala futhi zikulowo mqondo omkhulu kufanele kube kukhulu.
So all these things mean one thing, it's a sign.
Ngakho zonke lezi zinto zisho into eyodwa, isibonakaliso, kuyisibonakaliso sobumnyama obukhulu obuzayo, ubumnyama obukhulu. Bane
Adam began it in the Garden of Eden. He wanted a
uAdamu wakuqala entsimini yaseyiteni wayefuna inkolo enkulu futhi konke kukhulu kukhulu futhi kusho kuphela ukuthi siphumele ebumnyameni nalezi zinto ezinkulu ngoba banesibhamu esikhulu esizodibula ingqamuzana elikhulu elizokhumisa umkhathi omkhulu futhi wo yonke into ingukudubula okukhulu ukubulala.
Man has always tried.
Wo umuntu ubelokhu ezama ukuzuza ngempumelelo okuthile okukhulu ngayedwana akafuni neze ukuthatha indlela kaNkulunkulu ngakho ufuna ukuzuza ngempumelelo okuthile yena uqobo.
Adam had a super religion.
UAdam wayenenkolo enkulu, wayenenkolo azenzele yona ezama ukuba nenkolo enkulu ngaphandle kokubuyisana ngesono. Umuntu unento efanayo ezama ukukwenza namhlanje abe nenkolo ngaphandle kokubuyisana ufanele ube nokubuyisana futhi lapho ukubuyisana kukuthinta uhlanziwe esonweni nasekungakholweni. Kodwa uAdamu wayefuna into ethile enkulu, into ethile azenzele yona, wayefuna ukuzuza ukuthile ngempumelelo okukumuntu. UAdamu wakukhombisa ngenkathi ezenzela izibhinco zamaqabungo omkhiwane ukuba sigqoke. Sithola ukuthi wayefuna lokho kukhulu ukuthi iza efuna kuzenzela khona.
A little later on in Genesis we find a man by the name of Nimrod.
Kamuvanyana kuGenesis sithola indoda egama linguNimrod wayefuna ukwakha umbhoshongo omkhulu, wayefuna ukwakha into ethize ayengayishiya izweni. Niyabona ukuthi mina ngizuzeni ngempumelelo into ethize mina engiyenzile. Manje nina bantu qhubekani futhi niphile noma ngayiphi indlela nifuna ukuphila ngayo futhi uNkulunkulu eke athethe umcabango wokusiphubhisa sizokhijima nje sikhuphuke ngoku lomboshongo sizothi ngu sikhululeke kuwo wonke uzamxolo phila njengoba ufuna. Yileyo ndlela umuntu azama ukwenza ngayo namhlanje ngenkolo yakhe enkulu, phila ngendlela ofuna ngayo. Sinendoda engcwele ekukhulekelayo, umpristi, umbishopi noma omunye umuntu. Kubeka nje sineziyalo ezinkulu, sinamabandla amakhulu nezinhlangano ezinkulu. Kubeka nje ngoba nje uma ungowalo kulungile uzothola ukuthi kuzowa njengakho konke ukuzuza ngempumelelo komuntu kufanele kwenzeke. Waza kuthi ke emva kwalokho kufika indoda egama linguNebukadnezari wayecaba ngokuthi wayengakha idolobha elikhulu into ethize ukuba zizuzele yona ngempumelelo. Ngolunye usuku waphuma wayesethi uyabona ukuthi ngenzeni na, noNkulunkulu waguqula inhliziyo yakhe yaba yinhliziyo yesilwane. Wathola sesayenze abedlula bonke izwe elalinabo njengoba kwenza uNimrodi ukwakha umbhoshongo noNebukadnezari. Wathola usesayenze abedlula bonke ibuthi eledlula onke ithunuzele edlula lonke elalizotholwa. Wakubeka konke ngaphakathi kodongo olukhulu kakhulu ukuthi ngisho bathi babengagijimisa imijaho yezinqola zamahashi ngaphezu kwalelo donga futhi wathela yonke into phakathi lapho. Benzani ngokushesha nje lapho bengena lapho na? Phila noma ngayiphi indlela ofuna ukuphila ngayo, asikho esinye isizwe esingasikhathaza, akukho umuntu ongaphandle ongangena. Silinqobile izwe, kwenzekani ngobunye busuku na? Khumbulani uNkulunkulu angabona phezulu. Futhi ngekathi babe nomdlalo wethelevishini babefuna ukukhulula amahlaya athile ngenkolo futhi bahamba futhi bathola izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu futhi baqala ukuhlekisa ngazo ngokuphuza iwayini kuzo futhi nakho kufika kubhalwa kolimi olungaziwa odongeni futhi bonke abohlanga lwabo olukhulu babengazi ukuthi kwakuchaza ukuthini. Kodwa babe nendoda eyodwa phakathi kwabo eyayikwazi ukuhumusha izilimi ezingaziwa, uDanieli.
And remember, that's the way the.
Futhi kumbulani ilendlela ibandla labezizwe elangena ngayo futhi ilendlela efanayo eliphuma ngayo.
And in this
Futhi kulomkhosi omkhulu Belteshazzar uNkulunkulu wehla futhi waba namakhaledi ne ukuba ambe azungeze indawo futhi ampompe amanzi angene ngaphansi kwesango.
The super city amounted to nothing.
Idolobha elikhulu libanga lutho ngakho lilele lizinsalela namhlanje. Izwe lakithi uqobo esilithandayo lapha njengoba sivela eNgilandi owawubizwa ngendlovukazi yolwandle osukwini futhi usazibiza ngokuthi indlovukazi yolwandle sasifuna ukubashaya ngakho sazakhela umkhumbi omkhulu. Sizuze ngempumelelo okuthile ukwakha umkhumbi omkhulu ososayense bethu nobuhlakani bethu obukhulu bathi wawungeke uzike. UNkulunkulu ngesandla sakhe sinamandla wakhombisa ukuthi akunendawo bokuthi umuntu angakuzuza ngempumelelo sekuyothulini. I-Titanic yacwila njengakho konke kuzuza ngempumelelo komuntu. Umkhumbi wethu omkhulu awuzange wenze nokukodwa okuhle, wenza uhambo ngomkhumbi noma kanjalo waseke ushaye intaba yegwa futhi waya phansi kugcineni kolwandle. IFrance yazama ukwakha umugqa iSiegfried, iGermany umugqa iMaginot. Emva kwempi yomhlaba yokuqala khona ke iFrance yayisafuna besifazane babo iwayini nezikhathi ezinkulu. Futhi bakha umugqa futhi babhekisa zonke izibhamu zabo ngaseGermany. Kuzali manje asindle sibuze futhi sijabule yonke into ekahle nje kwenzekani na? IGermany yamashe yazungeza ngemuva kwawo. Bakhohlwa ukuthi kwenziwa kanjani, bashiya indawo ukuba baphendule izibhamu zabo futhi iGermany yawuphahlaza. IGermany kamuva yakha umugqa iMaginot, ibhomu enkulukazi yaseMelika yawudabula waba yizicucu. Ngakho niyabo yonke into umuntu azama ukuzifihla ngemva kwayo ngokuzuza ngempumelelo kwakhe uqobo ubophezelekile ukuhlulwa. Ngifisa sengathi benginemfundene lokubeka lokhu ngendlela engazi yokuthi iyiyo. Ngethemba ukuthi engishoda ngakho emfundweni umoya ongcwele uzokwembula ngobuntu bakhe. Ukuthi ungabona noma iyiphi into eyenziwe ngumuntu izofanele ibuthuke. Futhi umuntu njalo ngemvelo yakhe ezama ukuzuza ngempumelelo into ethize angayishiya kube yisikhumbuzo sento ethize ayenza.
The church has tried to achieve something.
Ibandla lizamile ukuzuza ngempumelelo okuthile, bazamile ukuzuza ngempumelelo inhlangano ngemicabango eyenziwe ngumuntu, ngemfundo, ngesayensi yezenkolo eyenziwe ngumuntu. Ukuzuza ngempumelelo, wonke umuntu usebenzela inhlangano yabo, kwenzekeni kuyo na, kuyo yonke into, uphi uNkulunkulu na? Lonke ibandla nalo lonke ibandla lifuna umelusi wabo abe yi-PhD, LLD. Okungukuthi kulungile unqoba nje uma unalokho kanye noNkulunkulu. Kodwa lapho uchazukela kulokhu kukhala kwengane ukuba uzame ukwakha into ethize, wena uqobo ukhombisa ukuthi inhlangano yakho ihlakaniphe ngokwedlulele, isicuku esigqoke kangcono, isayense ephathelene nenkambo elungileyo ephakeme, imeya yedolobha iza ebandleni lakho, usesihlabathini esibishayo. Ningakukhohlwa lokho Chicago, uma ngingaphinde ngikhulume nani kukhumbuleni lokho. Lezo zinto zizofanele zicwile futhi zidedele. Amabhaptisti acabanga ukuthi ayozakhela inhlangano, amamethodisti ngendlela efanayo, ikatolika ngendlela efanayo, amapresbyterian ngendlela efanayo, amanazarini, pentekostali, ipilgrim holiness, konke kwakho ukuzuza ngempumelelo okuthize okwenziwe ngumuntu. Kodwa kuqinisekile impela nje ukuqila njengoba kwenza umbhoshongo kaNimrod nomuzi kaNebuchadnezzar wenza. Njenge-Titanic yaseMelika yehla kanjalo bayokwehla bafanele konke ukuzuza ngempumelelo okwenziwe ngumuntu. Ibi Titanic namhlanje na ekujuleni kolwandle. Uphi umbhoshongo kaNimrod na uwele emhlabathini? Uphi umuzi ongafiyo kaNebuchadnezzar na wagqila? Uphi umugqa iSiegfried waseFrance na ukhunyiswe waba yizicucu? Uphi umugqa iMaginot waseGermany na ukhunyiswe waba yizicucu? Liphi ibandla lehlelo na lifile? Kuyini na konke kuyinkumbulo yomlando? Konke kusale komugqa iSiegfried ngumlando? Konke kusale komugqa iMaginot ngumlando? Konke kusale emibhoshongweni ngumlando?
And all the church has got today is a history.
Futhi konke ibandla linakho namhlanje ngumlando okushiywa ngumuthi okushiywa uSenki okushiywa uFini okushiywa uSmith okushiywa uSpanbani kungumlando.
But God still lives just the same and he always will live.
Kodwa uNkulunkulu usaphila ngokufanayo nje futhi uyohlala njalo ephila.
It's a history. We begin in 1909. We begin in.
Ngumlando siqala ngo 1909 siqala phakathi emuva lesikhathini sika Luther. Siqala uNkulunkulu akazange aqale futhi akasoza aphele. Yonke into lesiqale ineziphelo kodwa yilezo zinto ezingazange ziqale ezingapheli. Ingeleso sizathu kule ndaba ukuthi kungakanani ukuzuza ngempumelelo sikwenzayo kulo mhlaba ekwakheni izitshalo zethu, amahlelo ethu, izakhiwo zethu, izakhiwo zethu, zonke ziyaqala futhi zonke ziyaphela. Futhi saba nesiqalo nesiphetho, kodwa lapho semukele uKristu, semukele uNkulunkulu, uNkulunkulu phakade, futhi siba yiphakade loNkulunkulu ngokuphila kuphakade okungazange kuqala noma okungasoze kwaphela. Ningakuvumeli lokho kusuke kini kugcineni kukusha ezingqondweni nasezinhliziyweni zenu unqobo nje umanisa phila konke kuzuza ngempumelelo okwenziwe ngumuntu kufanele kuwe kodwa kukuye ukwenza lokho ukwenza kanjalo u-Adam uyise wakufakazisa wayengeke nje aqhubeke futhi enze intando kaNkulunkulu enze lokho uNkulunkulu akusho futhi ngenkathi ethola ukuthi wayenephutha khona-ke wazama ukwenza indlela engeyakhe wazama ukushiya isikhumbuzo yimina waqala inkolo ka-Adamu ho kusekhona lapha impela kunjalo kuselapha sisenakho izichasiselo ezibonwa ngokucabanga nje ezenziwe ngumuntu ngaphandle kokubuyisana
Oh,
babiza ukubuyisana kodwa ukubuyisana kuhlanza esonweni futhi isono ngokungakholwa futhi lapho umuntu engongakholwayo ezwini likaNkulunkulu ethi uJesu Kristu akafani emandleni afanayo ungongakholwayo angahle abe ngowehlelo likhulu kuna wonke futhi abe ne-PhD, LLD angahle abe nguprofesa, umbishopi kumbe noma ngaba yini usalokho eyisoni esingakholwayo
Jesus said to that man-made system in his day.
Jesu wathi kuleyo ngqubo eyenziwe kumuntu ngezinsuku zakhe babengcwele wawungeke ubathinte amadoda anenhlonipho yokuzithoba angcwele nangelacala wathi nina nikabakayidlo devele ngoba abamkholwanga.
He was the word of God.
Wayeyizwi likaNkulunkulu lenziwe inyama iphila lapha emhlabeni phakathi kwethu izwi likaNkulunkulu.
It's all become history now.
Wo gonke sekungumlando manje uNkulunkulu uhlala enjalo
But in all of it as the spark of lightning in a storm
Kodwa ukukho konke kwakho njengoba umbani oyimfaloko ebusukini obunesiphepho ubaneka ngaphambili ukhombisa ukuthi kungaba khona ukukhanya ebumnyameni Ufakazisa ukuthi kunendaba ukuthi kuba mnyama kangakanani kusalokhu kukhona ukukhanya Ngakho amadoda ayefuna ukwenza izibonakaliso nokuba nezibonakaliso uNkulunkulu wathi ngolunye usuku ngizobanika isibonakaliso esikhulu saphakade ngizobanika isibonakaliso futhi kuyoba isibonakaliso esikhulu isibonakaliso singune phakade
It'll remain the same yesterday, today, and forever.
Asizoze saguquka, sizohlala siyiso izolo lamuhle naphakade. Ngizobanika isibonakaliso. Bangeke basemukele kodwa nokho uNkulunkulu uyasinikeza. Akunendaba ukuthi abakwemukelanga kangakanani kwakulapho ngokufanayo nje. Akunendaba ukuthi abakwemukeli kangakanani namhlanje futhi bafuna ukuzuza ngempumelelo okwenziwe ngumuntu. Isibonakaliso sikaNkulunkulu sisalokhu sifana. Isibonakaliso esikhulu hayi into epolishiwe yezwe enenqwaba yemfundo nokuzuza ngempumelelo okwenziwe ngumuntu. Qhabo hayi lokho. Hayi izinto zezwe kumbe noma yini ekhaselwe ezweni. Wathi angisuye walelizwe.
It will be God made flesh.
Oh, kuzoba yini na kuyo bangu uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu. uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwethu. Lokho kuzoba isibonakaliso sikhulu uNkulunkulu enyameni. Bekufanele kushaye izwe uJehova uNkulunkulu ebanga omunye wethu wakukhule isimo sakhe sivela komkhulu uJehova ongafiyo ukuba abe ingane encane ehusana.
He could have come with a whole heaven salute if he wanted to.
wayengafika ngokubingelela kwasezulwini konke ukuba wayefuna zonke izingelosi yonke ingelosi enkulu yamazulu yayiyome kunakeni namacilongo ayeyokhala okwakuyoza amazamisa omhlaba ukuba wayekhethe ukuza ngaleyo ndlela wayengafika ngokukhazimula nobukhazikhazi kodwa akazange walethe isibonakeliso esikhulu wayengafika namacilongo ebethwa umhlaba uzamazama ehla ngemihubhe yegolide ephuma ezulwini ephelekezelwe yingelosi yamakherubi andizayo namaphiko phezu kobuso bawo naphezu kwezinyawo zawo empongoloza phezu kwakhe ungcwele 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 wena nkosi unkulunkulu owayekhona okhona wayengafika ngaleyo ndlela ukuba wayefuna unkulunkulu wayengafika ngaleyo ndlela kodwa wathi ngizobanika isibonakaliso esikhulu ngizokhombisa ukuthi izinto zabo ezenziwe ngumuntu ziwubula konke ukubenyezela kwabo okupholishiwe akulutho kukho ngizobanika isibonakaliso esikhulu wayengafika njengengelozi impela wayengafika njengenkulu ingelozi ekhanyayo intanto emoyeni wonke umuntu wayeyokukholwa ngalo nkathi kodwa unikeze isibonakaliso esikhulu ukuze kuthi cishe okukodwa eshumini kwabo kuyokukholwa niyabo lokho umuntu akubiza ngokuthi kukhulu unkulunkulu ukubiza ngobuwula nalokho umuntu akubiza ngobuwula unkulunkulu ukubiza ngokuthi kukhulu manje singephikisane nezwi lika-Isaya lapha ngenkathi unkulunkulu ethi ngo-Isaya ngiya kubanika isibonakaliso esingunephakade esingunephakade intombi yakukhulelwa izale indodana futhi ibize igama layo ngo-Imanueli ngizoba kuye unkulunkulu enathi isibonakaliso esikhulu hhayi isifundiso esiphucukile kodwa isibonakaliso esikhulu akukho rekhodi lakhe ake aya kunoma yiliphi ikholeji lezenkolo akukho kuqoshiwe kwakhe eke wafunde noma yiphi isayensi yezenkolo eyenziwe ngumuntu kodwa eseneminyaka ishumi nambili wayemi nezazi ephikisana nazo futhi zazingenakumelana nezwi lakhe amen naso isibonakaliso sakho esikhulu ukuhlala nezwi bathi izinsuku zezimangaliso selwedlule nazo zonke lezi zinto mabakufakazise aha ngizokunika isibonakaliso esingunaphakade isibonakaliso esikhulu wo yebo manje wayengafika eingelosi wayengafika noma yini ayeyifisa kodwa wakhetha ukuza njengenzalo ka-Abrahama amen inzalo enkulu ka-Abrahama kunjalo indlela akhetha ukuza ngayo ukukhombisa kulezi zinsuku zokugcina izibonakaliso ezinkulu zikankulunkulu uhlanga olukhulu o yebo hayi lokho enikubiza ngohlanga olukhulu kodwa lokho unkulunkulu akubiza ngohlanga olukhulu ngoba banani na amandla angaphezu kwemvelo nezibonakaliso ezingaphezu kwemvelo ngenkolelo engaphezu kwemvelo ezwini elingaphezu kwemvelo elivela kunkulunkulu ongaphezu kwemvelo amen ukhuluma ngokukhulu wewu unkulunkulu ongaphezu kwemvelo emzimbeni ongaphezu kwemvelo kubantu bemvelo enikeza izibonakaliso ezingaphezu kwemvelo haleluya yebo uhlanga olukhulu labo abamaziyo unkulunkulu wabo bayakwenza imisebenzi imisebenzi emikhulu ukukhombisa izibonakaliso ezingaphezu kwemvelo abantu inzalo ka-Abrahama isibonakaliso sikaKristu ongaphezu kwemvelo evukile kwabafileyo ngokungaphezu kwemvelo futhi emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili abagxeki abazama ukubulala ezansi lapho uzama ukwenza into efanayo namhlanje kodwa izibonakaliso ezifanayo isibonakaliso esifanayo esingaphezu kwemvelo sisalokhu sibonakala phakathi kwabantu abangaphezu kwemvelo okuyinzalo ka-Abrahama amen ngizizwa ngikahle amen okungaphezu kwemvelo okungaphezu kwemvelo awukholelwa kokungaphezu kwemvelo ungakholwa kanjani kunkulunkulu na ozalwe ngokungaphezu kwemvelo ngokuzalwa okungaphezu kwemvelo ngamandla angaphezu kwemvelo khuluma ngokukhulu kuyini kumuntu na ufuna kukhulu ngakho wenzani ngokwakhe okukhulu na uye kufeni nakho ini unkulunkulu wayazi ukuthi ekuqaleni ukunikeza abantu bakhe okukhulu
Oh,
Umkhulu othobekile futhi ephansi ukuba yise ekuphileni hayi kufeni. Wo, amen. Okungaphezulu kwemvelo. Manje kubulani kwakukho le nzalo yemvelo ka-Abrahama nenzalo ka-Abrahama engaphezu kwemvelo. Manje inzalo yemvelo ka-Abrahama ngokukaGenesis wamashumi amabili nambili, ishumi nesithupha neleshumi nesikhombisa. Wathi inzalo yakho iya kunqoba isango lesitha sayo. Ngekathi anikela ngo-Isaka kuGenesis yamashumi amabili nambili ishumi nesithupha ishumi nesikhombisa wathi inzalo yakho iya kunqoba isango lesitha sayo. Niyakuthola na manje inzalo yemvelo ka-Abrahama kwakungu-Isaka. Ngakho ngenzalo ka-Isaka sithola ukuthi banqoba amasango esitha sabo. Ngesinye isikhathi babenabathathu babo ezansi eBabiloni, kulelo dolobha elikhulukazi lapho elakhiwa yiliyi dolobha elikhulu, kodwa babenokungaphezu kwemvelo futhi babaphosa emlilweni omkhulu oshisa ngokuphindwe kasikhombisa kunoma wake washiswa. Futhi kwakukhona isibonakaliso singaphezu kwemvelo sikankulunkulu ongaphezu kwemvelo emi emlilweni ngokungaphezu kwemvelo ebasindisa. Amen. Benzani na banqoba amasango esithando somlilo isitha sabo. Kwakukhona umunye ezansi lapho ogama linguDanyeli, inzalo ka-Abrahama. Kwenzekani kukhona? Wahlala ngokwethembeka kuNkulunkulu, wayazi ukuthi wayeyinzalo ka-Abrahama, wayazi ukuthi wayenze kahle. Bamphosa emphandini wezingonyama nokukhanya okungaphezu kwemvelo, isilwane sesaba ukukhanya neyazi. Ngakho kukhanya okungaphezu kwemvelo ingelosi engaphezu kwemvelo yehla ngomuntu owayekholelwa kokungaphezu kwemvelo, nokungaphezu kwemvelo kwamkhulula futhi wahlala ubusuku bonke emphandini wezingonyama, futhi wakhishwa ngokungaphezu kwemvelo ngakusasa kuseni ngoba wakholwa futhi wathemba uNkulunkulu ongaphezu kwemvelo futhi walinqoba isango lomphandi wezingonyama. Yebo, kwakukhona yedwa ogama linguMose owayekholelwa kuNkulunkulu ongaphezu kwemvelo. Wayehlangane naye futhi wakhuluma naye ngendlela engaphezu kwemvelo. Esihlahleni esingaphezu kwemvelo wayenomlilo ongaphezu kwemvelo esihlahleni, futhi wathela umlayezo ongaphezu kwemvelo. Indoda eyodwa yedla ukuhlasela kwendoda eyodwa ukudla eGibhithe, umlayezo ongaphezu kwemvelo, kodwa wawuvela kuNkulunkulu ongaphezu kwemvelo. Ngakho wehlela lapho futhi wenze into engaphezu kwemvelo ngoba waletha izibonakaliso ezingaphezu kwemvelo. Haleluya! Phezu kwabantu bemvelo futhi bakhululwa u-Israyeli ngokungaphezu kwemvelo. Lapho noma yini yemvelo ingena endleleni yayo ye indlela kufika esangweni lolwandle lubomvu, kodwa wayekholelwa kuNkulunkulu ongaphezu kwemvelo futhi wayelokhu eyangaselwandle. Ngamandla angaphezu kwemvelo kaNkulunkulu ongaphezu kwemvelo yenza isenzo esingaphezu kwemvelo futhi amkhulule. Well, udumo kunjalo. Kanjani na ngehlelo na ngesibonakaliso esingaphezu kwemvelo ngomuntu ongaphezu kwemvelo owayenenkonzo engaphezu kwemvelo. Kumbulani akaguquki udumo uma lokho kwenzeka enzelweni yemvelo. Kuthiwane ngenzalo engaphezu kwemvelo na? Yebo, izinto eziningi besinesikhathi sokungena kukho. Lokho akwenzile enzalweni yemvelo ukuthi wakwenza kanjani lokho ngenzalo ka-Isaka, u-Isaka eyinzalo ubaba u-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Kanjani ukuthi u-Eliya, abaningi abanye abaprofethi abakhulu abemvelo, izibonakaliso ezinkulu ezingaphezu kwemvelo abazenzile, kodwa wonke lawo maqhawe amakhulu afa. Yinye into ababefanele bayenze kwakungukufa ngoba babeyinzalo yemvelo. Oh, akabusiswe uNkulunkulu. Kodwa ngolunye usuku nakho kufika inzalo engaphezu kwemvelo eyazalwa ngobuzalwa obungaphezu kwemvelo. Ukukhona okufanayo ayizalwanga ngokuzalwa kwemvelo kodwa ngokuzalwa okungaphezu kwemvelo, ngokukholwa okungaphezu kwemvelo u-Abrahama ayenakho, hayi ngokwesifiso socansi sika-Abrahama, ngalokho uNkulunkulu akwenza kuye ngaleyo ndlela, kodwa ngokukholwa okungaphezu kwemvelo ayenakho. Nokukholwa kungaphezu kwemvelo kwenza izinto ezingaphezu kwemvelo. Futhi ngokukholwa kuka-Abrahama, njengoba wayelapha emakhulwini eminyaka kamuva, kufika inzalo engaphezu kwemvelo ayekholelwa kuyo. Futhi ngenkathi le nzalo engaphezu kwemvelo efika emhlabeni, wenze isibonakaliso esingaphezu kwemvelo somprofethi ongaphezu kwemvelo. Waye mkulu kunomprofeti, waye ngunkulunkulu umprofeti, ukunikeza abantu bemvelo ukuzalwa kungaphezulu kwemvelo.
What did he do? He went before us.
Wenzani na wahamba phambi kwethu wafa kodwa akakwazanga kumbamba.
Abraham's grave still there.
Ithuneli ka-Abraham lisekhona, ithuneli ka-Isaka lisekhona, kodwa kukhona ithuneli engenalutho enzalweni engaphezu kwemvelo, eyenza umsebenzi ongaphezu kwemvelo, eyayinovuko olungaphezu kwemvelo. Wenzani ekukwenzeni na? Wanqoba ukufa isihogo nethuna, futhi wanqoba amasango alo, wavuka ngosuku lwesithathu ekuvukeni okungaphezu kwemvelo, wathingi nezihluthulelo zokufa nesihogo. Amen.
I was he who was once dead and now I'm alive forever.
Nganginguye owake wafa futhi manje sengingophilayo kuze kube phakade. Futhi ngoba ngiyaphila, inzalo ka-Abraham iyakuphila nayo.
There you are. No,
nakho lapho khona bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe nemisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Khumbulani uIsaya wathi kuyoba yisibonakaliso esingunaphakade wavuka abanye benu bantu eningazi ngakho nicabanga ukuthi unguNkulunkulu womlando ukhonza into ethize eyayisemuva lenga leya kudala kodwa lowo uNkulunkulu ofanayo wavuka kwabafileyo njengesibonakaliso esingaphezu kwemvelo futhi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili usaphila usekhona lapha manje. Futhi angenza izimangaliso njengoba enza ngenkathi yelapha emhlabeni ngabantu abangaphezu kwemvelo ozelwe ngomoya ongaphezu kwemvelo ngokukholwa okungaphezu kwemvelo. U-Abraham ayenakho entweni efanayo. Amen. Isibonakaliso ngokweqiniso ezweni ngezinsuku zokugcina ukuthi usaphila. Inzalo ka-Abrahama engaphezu kwemvelo, abantu abangaphezu kwemvelo, hhayi ababizwa ngehlelo, bengiyothi ingabe ungumKristu na? Ngiyi-Methodist. Ingabe ungumKristu na? Ngiyi-Katolika. Lokho kukhombisa ukuthi awusuyo umKristu, niyabo. Uma ungumKristu uzelwe ngokusha, uma uyi-Methodist ezelwe ngokusha khona-ke ungumKristu, hhayi i-Methodist, ungumKristu. Legama elithi umKristu lisho ukuthi ukufana noKristu, futhi uma ufana noKristu, umoya wakhe uhlala kuwe. Nalezi zibonakaliso zokuvuka okungaphezu kwemvelo sinawe. Izibonakaliso ezingaphezu kwemvelo, amandla angaphezu kwemvelo ephila. Inzalo ku-Isaka yayingokwemvelo, leyo kwakuyinzalo yokuqala. Inzalo yakhe yesibili kwakungukukholwa, ukukholwa u-Abrahama ayenakho kuNkulunkulu owaletha inzalo yemvelo. Ukukholwa u-Abrahama ayenakho kuNkulunkulu kwakuqula umzimba wakhe ngenkathi eseyikhehla futhi waletha inzalo yemvelo. Nalokho kukholwa okufanayo kwaletha uKristu emhlabeni, ngoba kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu. UNkulunkulu ayesenze ukuthi wayezosithumela ezweni. Nokukholwa okufanayo kuleso sithembiso esifanayo yisibonakaliso esingunaphakade esimletha phakathi kwabantu bakhe futhi simenza avuke kwabafileyo. Unguye izolo namuhla naphakade. Amen. Imbewu yemvelo yinhlangano impela, inzalo engaphezu kwemvelo iyisibonakaliso. Ya, ungakuhlela kunjalo, ungahlela, ngeke wahlela uNkulunkulu, ungahlela iqembu labantu. Ngeke wahlela uNkulunkulu ngoba uyisibonakaliso. Ngiyanicela kubani kucasukele, ngizokunika isibonakaliso esingaphezu kwemvelo, isibonakaliso esingune phakade. Nxa ifika emhlabeni lokho ayikho ngalo nkathi uyoba yilokho kuze kube phakade. Wewu uyi ngivele ngakhohlwa ngakho bengingazi ngisho lokuthi bengijiluka lamazolo nje ngiconsa amathe kakhulu. Kodwa ngiyenitshela ngisondele kakhulu eKhanani ngidla amagilebhisi amasha ngakho kuyonenza liconse amathe. Amen. UNkulunkulu ongaphezu kwemvelo wavusa uJesu ngokungaphezu kwemvelo futhi wamethula ephila emhlabeni ukuthi enzelweni ka-Abrahama ngezinsuku zokugcina iyokhombisa isibonakaliso esifanayo inzalo engaphezu kwemvelo eyathi inzalo ka-Abrahama enkulu namhlanje izokholwa njengoba kwenza ubaba u-Abrahama, ngoba inzalo enkulu yasho njalo ngenkathi yemilambo wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Leo ngelosi uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwabo yama ifulathelise umhlane wayo ethendeni futhi yatshela uSara ukuthi wayecabanga ngani yatshela uAbraham ukuthi uSara wayecabanga ngani futhi ekwenza ethendeni uJesu athi kuyoba yilolo hlobo lwesibonakaliso ngezinsuku zokugcina ngoba wakhombisa isibonakaliso esingaphezu kwemvelo sikaMesiya kumaJuda nakumaSamariya emva kokuba babe nezinkulungwane ezeminyaka yokufundisa kodwa abezizwe abakutholanga. Njengabonulu lwesibonakaliso na isibonakaliso sesayense yezenkolo na khaba mnumzane isibonakaliso singaphezu kwemvelo kuyini na uMesiya enyameni yomuntu uthumo isibonakaliso sikhulu umoya ongcwele amen. Umoya ongcwele uMesiya ovukileyo ehlala kubantu inzalo kaAbraham ekholwa ukuthi ukhona.
And the same supernatural
nenza lefanayo engaphezu kwemvelo iyokholwa njengoyise wabo uAbraham akholwa uma beyinzalo efanayo bayokholwa isibonakaliso sifanayo uthumo. Izinhlangano aziyikukukholwa ziyokubiza ngokufunda ingqondo ziyokubiza ngodeveli kodwa inzalo ka-Abrahama engaphezu kwemvelo ezelwe ngamandla angaphezu kwemvelo kaNkulunkulu ikholwa isibonakaliso esifanayo singaphezu kwemvelo ngoba izwi elifanayo elingaphezu kwemvelo lasho njalo amen. Isibonakaliso singune phakade wo unamandla kangakanani mkhulu kangakanani ukhazimule kanjani uNkulunkulu wethu okungaphezu kwemvelo akukho lutho lwemvelo ngakho akukho zinhlangano noziboshelwe kukho akukho zivumo khona ezenziwe ngumuntu uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kwabantu bakhe ngokukholwa kungaphezu kwemvelo amen. Niyakukholwa na asikhothamise amakhanda ethu ke o uNkulunkulu bukhona bungaphezu kwemvelo isikhathi siyashelela kimi isikhathi siyashelela kithi sonke Nkosi siyaqonda nje sekwedlule unyaka okwenzekile onyakeni odlule kuyaqhubeka kudlula ngokushesha. Sibona umhlaba ufa, sibona abantu befa, sibona izakhiwo zidilika, izizwe ziwa, izinhlangano zehluleka. Oh, sijabule kakhulu kwazi ukuthi phakathi kwethu kukhona ongaphezu kwemvelo ozazisa yena uqobo kubantu abakholelwa kokungaphezu kwemvelo. uNkulunkulu wathi uyosinika isibonakaliso esikhulu futhi siyoba isibonakaliso saphakade khona ke Nkosi uNkulunkulu uzifakazela wena uqobo ukuthi uNkulunkulu phakade ukwenzile uzokwenza futhi lapha sisezinsukwini zokugcina futhi akubanga njalo selokhu uJesu waba lapha leso sizukulwane semukele isibonakaliso isibonakaliso singaphezu kwemvelo futhi asisikholwanga futhi sasuka zangena enqushinqushwini futhi nakho emva kokuba bonke osiyazi bezenkolo bakhe imiphoshongo yabo emikhulu yaseBabiloni sithela ukuthi ababoni sibonakaliso esingaphezu kwemvelo futhi manje kuleli hora lokugcina wehle nesibonakaliso esingaphezu kwemvelo phakathi kwabantu bakho okubiza inzalo ka-Abraham engaphezu kwemvelo nokuthatha abantu kwabezizwe ngenxa yegama lakho wena wathi uyokwenza futhi nakhu la ukhona. Imibhalo yethu sithela ukuthi uJesu Kristu uyafana isibonakaliso esifanayo izolo uJesu wathi isibonakaliso ezifana nayo engizenzayo nani niyakuzenza. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi bazokubona futhi bakholwe kuJesu Kristu njengomsindisi wabo.
Words of man's wisdom, but demonstration of the Spirit and of the mighty power of thy God. Yes, let us believe. Yes, let us receive. Yes, let us yield thyself. Behold, the Lord thy God shall work in thy midst in a way as thou hast never seen. Yes, let us deliver thyself unto the Lord thy God. He shall cleanse thee and purify thee. Yea, he shall cleanse thee and make thee fit, and thou shalt come forth. Yes, thou hast been purified.
Amen.
Fire! For the Lord thy God is in thy midst. Yea, and if thou dost yield unto him, he shall deliver thy soul and shall make of thee as a great army that moveth forth. yea, in the face of the enemy, and thou shalt come forth victorious. Yea, but I say unto thee, whatsoever thou doest, do it quickly.
Amen.
Amen. Makabongwe uNkulunkulu. Ngabe bakhona abanye lapha manje abangamazi uNkulunkulu emva kwalowo mlayezo bayoma ngezinyawo zabo futhi bathi ngifuna ukumemukela njengomsindisi oqondene nami kukuwe manje nguwe ozokwenza isinqumo khona manje senze ngokushesha ngiyabonga uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise omunye umuntu na uNkulunkulu anibusise nobathathu omunye umuntu na yima ngezinyawo zakho bese uthi ngizomemukela njengomsindisi wami ngikhole ngenhliziyo yami yonke ukuthi izwi likaNkulunkulu lenziwe inyama phakathi kwabantu namhlanje uNkulunkulu akubusise mnumzane omunye umuntu na phakamise isandla sakho noma isakho uthi ngikhumbule ngizo uNkulunkulu akubusise nenekazi omunye umuntu na sukuma nje asina ndawo yokubizela ialtare ukwenyusa abantu sifuna nje ukubani sukume futhi nifakaze kanjeni sukuma lapho usukuma uthi ngiyamkholwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngiyamemukela njengomsindisi wami fakaza ngami phambi kwabantu ngizofakaza ngani phambi kukababa wami nezingelo zezingcwele bangaba khona abanye futhi ngaphambi kokuvala ngaphambi kokuba sishintshe inkonzo na kulungile uNkulunkulu abusise uNkulunkulu ababusise yebo lowo ophakamisa isandla sabo uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu abe nawe mfowethu uNkulunkulu akubusise mnumzane umi phezulu lapho ugqoke iyembe libomvu uNkulunkulu abe nani yebo nawe futhi noma ngabe nikuphi uNkulunkulu anibusise ngumkhuleko wami Oh, kholwa kuphela, konke kuyenzeka, kholwa kuphela, kulungile.
Yea, it is not the voice of the word of God that calleth thee, but it is the Lord. Yea, the Lord, the Spirit of the living God, which is tugging at thy heart. Yea, thou knowest without a shadow of doubt. Yea, it is the Lord thy God that calleth thee. Yea, the Lord thy God shall not always strive with man. But I say unto thee, whatsoever thou doest, I say unto thee, do it quickly. For it is the Lord thy God who calleth. Yea, this is a visitation of the Lord thy God in this city. Yea, if thou shalt rebel, yea, the Lord shall withdraw his hand.
Ningamelana kanjani nakho bantu na beningakwenza kanjani na kuzokwenzekani uma ulapha ngaphandle kukaNkulunkulu nge futhi wazi ukuthi nephutha na awumi ngani ngezinyawo zakho na uzwe umoya udazuluka kanjalo ngaphesheya kwezwi likaNkulunkulu kanjalo abanye benu maKristu enimi eceleni kwaleyo ndoda emi phezulu lapho ungakhuluma naye nje futhi ukhuleke naye lapho na yonke indawo igcwalisiwe phezulu lapha ngokubizelwa chare nalabo baphakamile omunye umkhristu ngakubo obaziyo khuluma nabo nje manje ngomphefumulo wabo ubatshela ukuthi uJesu uyabathethelela uNkulunkulu uyakuthethelela mfowethu wena umi lapho ngezinyawo zakho impela uma usukuma uyamkholwa njengomsindisi wakho na uyamfuna uyakholwa ukuthi uyakusindisa na khona ke usindisiwe mfowethu vik ngomunye wethu manje kubeka ngo embusweni kaNkulunkulu yebo mnumzane uma ungakholwa ngaye yonke inhliziyo yakho bangaba khona yini abanye abangama futhi bathi ngokusukuma nje bathi ngiyamamukela ngiyamkholwa ngiyakholwa ukuthi umlayezo oqinisile uNkulunkulu anibusise emuva lapho inkosi yalithethelela nonke nonke ngalapho ngamunye nina enizungeze lapho maKristu batsheleni ukuthi uNkulunkulu usho ukuthini kubo phansi kudabule kulesi sikhala sezihlalo ngabe khona phansi lapha ongaphakama na ukuthi ngizomemukela mina uQobo khona lapha ukhona izansi kulesi sikhala sezihlalo na uNkulunkulu akubusise emuva phakathi lapho nakho konke phansi naphezulu ngalendlela uNkulunkulu akubusise mnumzane nina maKristu asendelene nabo finyelelani ngale bese nibamba isandla sabo bese nithi uNkulunkulu akubusise ngale sikhaleni sezihlalo esingakwesi kunxele lapha yale ngale noma ubani phakathi lapho ubenga sukuma futhi athi ngizomemukela manje njengomsindisi wami ungakwenqaba kanjani mfowethu kanti nandi izwi nomoya namanda nesibonakaliso na izwe lifuna isimangaliso esithize lifuna into ethize enkulu nakho okungaphezulu kwemvelo amandla amakhulu kulungile bengihamba ngicela abafowethu abangabefundisi kuba beze nami namhlanje ukuzokhulekela abagulayo ukuze abantu baqonde ngokucacile ukuthi uKristu uphulukisa abagulayo nokuthi zonke izinto nge
Who can ye out to sea? Ye reeds shaking in the wind? Or the mighty power of thy God? Yea, the Lord thy God dealeth with thee, thou shalt move. Yea, the Lord thy God inviteth thee. Yea, he calleth upon thee. If thou wilt present thy sinful life, he shall purify thee. If thou shalt present thy broken body, he shalt make thee whole. This is the day of the Lord. This is the visitation of the Spirit of the living God unto his people. Yes, thou dost move, thou shalt receive. Hold thou not back. But behold, the Spirit of God inviteth thee. Thou shalt respond. Yea, thou shalt move, thou shalt accept. Thou shalt receive that which is offered unto thee.
Amen.
Dost thou not see? Yea, dost thou not behold the outstretched hands of thy God? Yea, if he inviteth thee unto himself, reject him not. Yea, for the Lord thy God, yea, it is the Lord thy God who inviteth thee unto himself. He would bless thy soul. He would purify thee. He would make thee whole. Yea, I say unto thee, hold thou not back, but present thyself unto the Lord if thou would have cleansing. And if thou would have purifying of heart, he shall renew thee, and thou shalt go forth as wings of an eagle.
Oh, hallelujah.
Yea, I say, come unto thee, my people. Yea, I have warned thee, yea, O God, living God. Yea, this city, yea, even this city, this said God, and in destruction. Yea, the Spirit of God shall not strive always with thee, said the Spirit of God. Yea,
Amen. We thank the Lord.
Amen. Sibonge inkosi. Amen. Manje niyezwa ukuthi umoya uthini kubantu, niyabo. Lokho kusho ukuthi Chicago ngahle kuba wemukela ukuthize, uyabo. Futhi kungahle kube yisikhathi sakho sokugcina, ngakho uma kukhona kungabaza, umoya ukhulume lapho ngishona kane, niyabo. Awu manje ufanele uzinikele kuKristu. Ngabe khona umuntu lapho ongakazi yakwenze na, phakamisa ubu noma phakamisa isandla sakho nje uthi ngikhumbule, oh Nkosi ngikhumbule. uNkulunkulu akubusise, makuthi uNkulunkulu akubusise insizwa, uNkulunkulu akubusise kulungile, uNkulunkulu akubusise insizwa, kukhona izinsizwa ezimbili, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise nenekazi, uNkulunkulu alibusise lelo nenekazi elincane nalo. Yebo, lokho kuhle, uyakubona futhi uyakwazi, wazi konke ngawe, uNkulunkulu ofanayo owavusa uJesu kwabafileyo ulapha manje, uyakukholwa na?
Yea, behold, the Spirit of God that raiseth up Christ from the dead shall also quicken your mortal body. If so be the Spirit dwelleth within thee. Yea, thou shalt not lean upon thine own understanding, but thou must be filled with the Spirit of the living God. Doth not the word declare, he who is led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yea, the whole whole world waiteth and groaneth for the manifestations of the sons of God. Yea, if thou dost become unto the Lord thy God and present thyself unto him, he shall purify thy soul, yea, and he shall call thee thy son, yea, and he shall send thee forth, and thou shalt be as anointed one. Yea, behold, the Lord thy God, as he hath ministered unto his people, even this day, yea, even this last day, yea, even this last chance of this great meeting, yea, thou shalt never be ministered to again in such a fashion. For the Lord thy God hath called thee together for one purpose. Yea, he hath ordained thee that thou shalt hear, yea, and as thou shalt see, the mighty moving of thy God. Yea, and he is the promising unto thee, yea, the word. Yea, doth not the word say, the word was made flesh and dwelleth among us? But behold, the Spirit saith, yea, the Spirit saith, the flesh was made word, yea, and dwell among us.
Behold, that's the Lord your God has spoken unto thee again and again. Seek me, yes, seek me, and lend all your heart unto me this day. And I am the Lord thy God that have chosen you, and you shall walk upright before me, and you shall walk softly before me, and I will give thee the power of thy heart, and thou wilt seek me wholeheartedly with all.
Holy be, holy be, holy. Number signs.
Lezo yizibonakaliso bekusisana ukuthi wenzani manje bekusisana ukuthi wenzani. Bangaka bagulayo na phakamisa isandla sakho uthi ngiyagula mfowethu Branham ngidinga usizo oluvela kuNkulunkulu ngiyadinga uNkulunkulu akubusise hloniphani ngokuzithoba ngempela nihlale nithule ngempela umzuzwana nje makuthi umoya ongcwele manje sizibonile izibonakaliso zobukhona bakhe manje bhekisisani futhi nibone ukuthi akakhombisi yini isibonakaliso esikhulu bengizobiza befundisi ezansi lapha ukuba bakhulekele abagulayo kodwa umoya ongcwele ngekathi ngemuzwa ekhulumani ngabantu into ethize nje yehla anginaso isiphiwo sokukhuluma ngezilimi noma ukuhumusha ngesinye isiphiwo futhi ngacabanga Nkosi yini ehambisana nalabo bantu na yathi leso yisibonakaliso manje nakho kufika isibonakaliso esikhulu ngizoninika ngalezi zinsuku zokugcina isibonakaliso esikhulu isibonakaliso esikhulu.
Believe God, all that. You just believe that God will heal you. You see if he's still the
high priest. Kulegani, kolwani, unkulunkulu, nonke kolwani nje ukuthi unkulunkulu uzoniphulukisa futhi sibone ukuthi usenguye yini umpriesti omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu kulula kakhulu manje.
Raise up your heads and look this away. Believe me to be his servant. You'll see whether it's right or wrong.
Phakamisana makhanda enu futhi nibuke ngapha ngikholweni ukuthi nginceku yakhe nizobona ukuthi ngabe kulungile noma kulungile. Kuleka zikhulekele wena nje omunye uthi Inkosi Jesu bangithinte ingubo yakho bangitshela ukuthi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Owesifazane ngezinye izikhathi wathinta ingubo yakho wena waphenduka futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wathi ukukholwa kwakhe kwakumsindisile.
See if it's right. Just believe.
Mangikuthinde Nkosi, ngibone ukuthi kulungile yini, kholwa nje. Nangu wesifazane omncane ehlezi khona lapha egqoke ingubo ebukeka iluhlaza satshani wesifazane oyikhaladi yebo ukhulekele kuthize wesifazane omncane ozacile ngabe wena unalo ikhadi lomkhuleko na awunalo ikhadi lomkhuleko bengifuna nje ukwazi ukuthi ngabe buzoba semgqeni noma cha niyabo awunalo ikhadi lomkhuleko uyangikhola ukuthi ngingumprofethi wakhe na uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa na awuzikhulekeli wena ukhulekele umama wakho akekho lapha usesifundazweni saseTennessee kunjalo ufuna ngikutshele ukuthi uhlushwa yini na uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho-ke na unesimile esiswini sakhe lowo ngu-isho kanje inkosi uNkulunkulu angikaze ngimbone wesifazane empilweni yami ngabe kunjalo nenekazi na ngabe siyizihambi ngokuphelele na wesifazane nje uyangena nje wasehlala phansi lapho lelo yiqiniso ngabe konke kuyiqiniso na beka ngiyakukunika isibonakaliso esingwena phakade uJesu uvukile kubafileyo yena uthinte into ethize nakho kuhlezi wesifazane ehlezi khona emuva lapho uhlushwa yi unenkathazo yeqolo nenkathazo yezinso inenekazi eliyikhaladi elihlezi khona emuva lapho ngakwesekunxele emuva ngapha liyangibuka lifuna umbhaphathizo kamoya ongcwele nkosikazi Frane yemukele ukuphulukiswa kwakho nomoya ongcwele bona ukuthi lokho kuqinisile yini angimazi uzifazane angikaze ngibone empilweni yami uma lokho kunjalo nenekazi bayizelise isandla sakho emuva naphambili kodwa uma lokho kuyizinto ozifunayo nokuthi konke kumayelana nani uma konke bekuyiqiniso vele uvayizelise qhubeka nje uvayizelise izandla zakho kulungile hamba futhi ungaba nakho okucelayo ngoba uthinte isibonakaliso esikhulu amen uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kukhona omunye wesifazane ohlezi emva kwakhe khona emuva lapho nalona wesifazane ofuna into enkulu naye kodwa yingane nkosikazi Carey uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungamemukela umntwana wakho ngimuthumela kuwe egameni likajesu kristu angimazi wesifazane uyisihambi ngokuphelele kimi kodwa uma lokho kunjalo nenekazi sukuma uma yonke into ilungile futhi yonke into eshiwo iqinisile kulungile unkulunkulu akubusise uma siyizihambi vayizelisa izandla zakho kanje kulungile kulungile uyakwamukeliswa isibonakaliso esikhulu amen niyabo yena usengunkulunkulu amen uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yiba nokukholwa nje nakho kuhlezi intombazane ikhaladi ihlezi khona lapha ekugcineni kohlu ihlushwe inkathazo yenhliziyo angikwazi nenekazi owusuyiwa lapha ungowasezayona ilono igama lakho ungunkosikazi Fitzgerald kunjalo uma lokho kuyiqiniso sukuma ume ngezinyawo zakho futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho biza ukukholwa kwakho kuNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu akubusise ehamba ukholwe lelo nenekazi eliyikhaladi elimsizile phezulu lapho nalo liyagula une-TB yomgogodla negama lakho ngunkosazana Davis futhi ungowasezayona lelo nenekazi elimsize ukuba limphakamise lingudede wabo wale enye intombazane igama lakho nguFitzgerald futhi ungowasezayona kunjalo kuyiqiniso futhi nenkathazo yomphimbo kodwa uphulukisiwe uJesu Kristu uyakusindisa amen uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kuthiwani ngomunye umuntu uphandle ngale ndlela na nkosikazi Smith nomfuthi wegazi ophansi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyakusindisa na uma ukukholwa nkosikazi Smith sukuma ume ngezinyawo zakho wemukele futhi ukukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho uza kusinda umfuthi wegazi ophansi uyakushiya angimazi wesifazane angikaze ngimbone empilweni yami kodwa lelo iqiniso uyakholwa na yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi
Somebody touched my side, which I guess it was my son.
Umuntu mumbe uthinte ohlangothi lwami engiqekela ukuthi bekuyindodana yami ecabanga ukuthi cishe nganele ngakho kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho.
Miss Bailey, don't doubt, but believe on the Lord Jesus Christ. And you shall be healed.
Kusazana Bailey ungangabazi kodwa khole inkosini uJesu Kristu futhi uzakuphulukiswa. Qhubeka ubuyele eGary futhi ubatshele ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani.
Behold, I'll give you a super sign.
Uyakholwa na Bheka, ngizokunika isibonakaliso sikhulu. uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni. Nikuboni Chicago emva kwayo yonke le minyaka ebengilapha nani na. Unkulunkulu ebonakaliswe enyameni yomuntu ngomusa kaJesu Kristu ngikunika isibonakaliso esikhulu. Wonke umuntu ophethe amakhadi omkhuleko phakamisa isandla sakho, phakamisa ikhadi lakho lomkhuleko ngesandla sakho. Uyangikhola ukuthi ngingumboni wakhe owakhe. Uyakhola ukuthi yakuthi mina ngingumfo wenu na. Uyakukholwa na. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu uniqinisekisile izwi lakhe ukuthi sinesibonakaliso sokukhuluma ngezilimi nokuhumusha bese kuba isibonakaliso esikhulu sokuvuka kwakhe na. Uma nikukholwa ngizo egameni likaJesu Kristu, nginimemezele nonke ukuthi niphilile. Uma ukukholwa futhi uzokhathaza ikhadi lakho, khathazana amakhadi enu kwiphansi, vele ukhathaza ikhadi lakho. Yilokho-ke yemukela ukuphulukiswa kwakho, vele niphose amakhadi enu kwiphansi, bese nithi ngiyamkholwa uNkulunkulu. Lokho kunganele, khona manje ngiyamkholwa uNkulunkulu. Kontana makhadi enu phezulu nithi ngiyafakazisa ukuthi ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uyaphila futhi uyabusa futhi udumo.